big on my mind. And you ain't doing my own mind. Been away for some time.
Raisi wa masera kita na wanangu tumeshibana kama mlevi na ba.
Sauti yangu iko fresh hivi. Nipe maji. Nipoze koo kidogo. I have to run into something. Au sio? Twende.
Go.
Nataka nionyeshe mimi na wao hatuendani. Atupige mke bwana, tunapiga pesa. Akichepuka na chepuka ya nini ufe na pressure. Hinde mongo bwana, uchinga ndo napewa nafasi. Shule haiwezi twendi kwa kukosa madawati. Au nasemaje masera?
Penzi ya moyoni mwangu joto baridi.
yanapita kwenye hali kaidi ngumana acha mture nikiamba nikiamba penzi ya moyoni mwangu joto baridi yanapita kwenye hali kaidi ngumana acha mture nikupenyama nikupenyama nakoni umizaga wala mie sizi ni wanipende nidekeze maidi ngumana chiti kidogo nikupelana nikupelana.
Chini alafu vute pumzi na vitu vya kuongea ambavyo unajua vitakuzi hivi unajua nimekuvumilia sana hivi unajua nimekuvumilia sana naomba ukae chini alafu vute pumzi naomba ukae chini ambavyo unajua vitakuzi naomba ukae chini alafu kuongea mbavu na jua vita kuzi. Vitu vya kuongea mbavu jua vita kuku. Naomba chini alafu pumzi. Naomba ukae chini alafu vute pumzi. Na vitu vya kuongea mbavu na jua vita kuzi. Hivi unajua nimekuvumilia sana, ngekuwa mtoto mwingine tayari ungeshampa lana. Najiuliza sijui nikuseme na kipi baba. Najiuliza sijui nianze na lipi labda. Mama anasema mwanzo mimba ulikataa, kwa nini sasa ukutoa ukaruhusu mpaka kazaa? Alafu hivi hauzijui kinga au kujua peku peku kama italeta mimba? Uchi wako wa kijinga ndo sasa hivi unanitesa. Usinge mrubuni mama, labda ngemoa bakresa. Da. Unanipa kiwewe au maneso alichanganya babangu au kuwa ni wewe? Kama unataka kunipiga leo yote sawa, au kuchumie fimbo unichape kisawa sawa.
Hata kama ni mzazi, saa zingine na wasa ni kuchukie. Sema tuwe ni mzazi, acha ukweli wako ni kwambie. Dadi, hola, naongea na wewe. Dadi, naongea na wewe, naongea na wewe.
Ile hela ya kuonga ungetoa ka sadaka, Mungu angekubariki ungenizaka mabaraka. Ukajichanganya Kaisari ukampa Isiaka, alafu mbele ya Yesu Petro ukampa mamlaka. Mbona mzee Mushi namuona na hela, mzee Mwakalinga mwenzio ana hela, mzee Luta Shobwa ndo kabisa na mihela. Wewe ulikuwa wapi mpaka unakufa kabwela? Nikuulize, ukifa nitalithi nini? Labda jina la ukoo, alafu linisaidie nini? Utajiri hivi kuona kwa nini? Maana pombe unazokunywa siwezi lithi hadi majini. Umeshindwa hata kununua kiwanja, ona mpaka leo tupo nyumba za kupanga. Elimu siku hizi ni bure, ila cha ajabu umeshindwa hata kunipeleka shule. Nauma sana, ila acha tu nikulize, na maana ujana wako umeshindwa kuwa bise. Nikiendelea kuongea naona kama nitakufuni, nimemaliza. Nakuombea kwa Mungu akupe nuru.
Hata kama ni mzazi, saa zingine na wasa ni kuchukie. Sema tuwe ni mzazi, acha ukweli wako ni kwambie. Dadi, naongea na wewe.
Tremendous, tremendous.
Mwanzo nilikuona, picha yako ilipostiwa kwenye picha nikatamani. Mwanzo nilikuona.
Red Light DJs.
Next week acti njo karibu na mi ni kurepezi. Kato nipige kambi. Next week acti njo karibu na mi.
DJ Joe Kid,
switch out in joke, karibu na mi, niku pependi, kwako nipige kambi, mimi na kuenzi, bila wezi jiwezi, mapenzi si watatu bali, ni ya wawili, ukiwa mbali mpenzi na dondo kwa na machozi, usinipe ejeki, usinipe atebreki, joe kwa nguma, unipe malavidavi, wewe ni dakitari, joe unitibu, nisipate maumivu, wangu tabibu, kwangu usafika na kwambia karibu, joe kwa nguma, nikushike taratibu, bila hibu, ndio maana
uko simple, napenda nyaro zako simple,
ndio maana ke
uko simple, napenda nyaro zako simple,
ndio maana ke
yeah. You know that I want you so bad, yeah. Been friends for a while now. I want to kiss you and caress you now. Yeah. Friends on. Don't say I don't want to be no more. Oh, I want you. Can you gotta be my woman? Cause I love you. Nataka uke mwema. Mina kupe. Nimekuita majina mengi sana. Wewe was a game in connection with my love. Oh yeah, yeah. Utando wangu, oh, sina mwingine wa kumpa sifa unayo wewe. Oh, can you gotta be my woman, cause I love you.
Salama, mama, ulivyo simple, haujapaka tamaskara.
Nasema kivesi ananga people.
Kizidisha, ananambia koleza.
Koleza.
Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza.
Ongeza.
Japo imethibitishwa, ila itampoteza. Ikipanda ni bala, ikishuka na hatari, asijepata madhara. Ikipanda ni bala, ikipanda ni bala, ikishuka na
Chakua, unyibusti na karanga, tuliza na kitumbu. Set me on fire and you make me feel cool. I just say yeah. I talk up who I know where, and I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, baby. Physically, mentally, I bad do your way. Spiritually, critically, what make we day? Me, I get the sugar from my top of my day. This is original and I swear no be fake on
my baby,
my baby,
oh baby.
Oh baby, yeah.
My baby,
my baby, yeah.
Yeah, 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 yeah.
Nobody loves me like you, like you.
Mendez, Mendez.
Ibi ritu ni chongeze, nilisha. Biabora ni jipongeze, naona ya mekwisha. Akili uliniweza maskini, uliniweza mie ukanijua. Nilipungua sana bwana, minatupu na nicheka. Ukatawala moyo kachukua bila aibu, ukanitesa. Kumbe nilaya, uneze na chamini uliwe. Na mabora zako, wewe kumenilaya, unaweza na chamini uliwe. Na mabora zako, oh, bora ni kwacho wewende, na miniende. Kesi shikize mbe, nyache mawenge, bora wende.
You call me Kibaka, they call me King Kiba. Baba Kianto, Tola, Mama Kiba, Jami Nashiba, Reshko Kuiga, and I'm alright. Shamba Mkokwa, Mtoto wa Kariyako. Chezi na dada zangu na cheza na dadako. Mixa mkongoto, wonga uza siso. Mindyo bisho. Iga topu one. Ochuru siki ya tatone. Minafanya wimbo, unafanya skendo. One kane. Marekani shatimba, ulaya yote shatimba. Tenona tukano, unakujo na jigamba. Unajona mjanja, unatamba sana. Midioka. Yeah. Midioka. Speedy mediocre, mediocre, yeah, oh, mediocre, 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 yeah, mediocre, mediocre, oh, mediocre, yeah, 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 brumpaka chini, bigo, unataka king na mafundo. Mindo papa, kingdo, kingdo, yeah. Tena mdaji show, uyu komando. Seji mafundo, wachafu waro. Ongeza zero, washungu no, washungu no. No, 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 yeah. My people, no, no. Come stars, eh.
Bonaka, nataka kufa. Bonaka, sijielewi. Bonaka, nataka kufa. Bonaka, sijielewi. Sijielewi. Nipe kubwa nipe na na na. Changamuka wewe go go go. Zikipanda na kuwa go go go. Sikawi kuzua zogo. Sikawi kuzua zogo. Nipe kubwa nipe na ndogogo. Changamuka usiwe gogogo. Zikipanda na kuwa mbogogo. Sikawi kuzua zogogo. Andinata, inavyonata, inanikata, usini mwage mwage wana gange. Monaka nataka kufa. Monaka sijielewi. Monaka nataka kufa. Monaka sijielewi. Tumejipata tupo kila kopo kila baka. Waita leta nyingine. Bebe zimewaka zinataka. Hatulali. Niminyesho tu. Hatulali. Nimineso tu. Monaka nataka kufa. Monaka sijielewi. Monaka nataka kufa. Monaka sijielewi.
The kind of woman who make me hot, yeah. I need candles in your chair. I take it with a look when they walk there. The kind of woman who make me hot, yeah. I need candles in your chair. Take it with a look when they walk there. Baby, you my desire, yeah. Unipenda mi so vibaya, yeah. Niroge kwa kuzi fire, yeah. I go back with like a pro, you go love me, my God. Bila when it ain't the eye, die. Wako na konekti ka wifi. Nipe mapenzi nili die. She's in love with a digo, oh dear. Ana meza mizigo, oh dear. Mya wenu na wana mikigo, oh dear. Oh na, oh dear. She's in love with a digo. Ana meza mizigo. Mya wenu na wana mikigo.
Fulika katoto selewi ndia gani nkapite mana kanani machanga moto mkushaitika dedede lage teki nijaze kidebe mtakalia denge mana kwa wake wanja nikajenge kama kungu jana beba minataka kuipelemba yangu michezo taipenda ago kifana na ule wali nyama atuma nitoka ubenda mana ilu zigola kwenda yani ngumu kusalenda. Funga kipochi, yani yuma kama kabeba kikochi. Nataka nipa
make it clear the road. Let me give it to you every time I'm cruising. When I'm with you, I'm never losing. I've never seen another man by that. What do you think? As I gave it to you, now you look confusing. It's my new thing, yeah. Make you scream, where, to your head and your stomach ring a bell, bell, bell. No, they worry because everything go gel, gel, gel. I go give it to you till you kiss and tell, tell, tell. Make you scream, where, to your head and your stomach ring a bell, bell, bell. No, they worry because everything go gel, gel, gel. I go give it to you till you kiss and give it to you.
Leo si leo ni nakuja kwa machale. Waite wa masaki, waite wa tandale. Mwambia tulo gani mana wote tunachale. Nina kibunda kwa yo flesh sina wasa. Na siyo bili nalipa mpaka visasi. Kinikuta kaunta kambali we mwiga. Mana mpaka pombe nalipa kwa namba nida. Usijifanyo unanijua unazigua. Mi mwenzako hata vyo unazibua na akili wewe. Usijifanyo unanijua kwenye mfua. Kwenye jua na pambana na kusua. Kazi yako kukoni pamba na ndinga. Ukipewe demu unataka upewe na kinga. Siku na shida zetu tusikize sako kwa nini. Embu weta shusha bapa watu wanguze maini.
Mpaka nilewe mpaka mibebe leo. Nas mama dede mpaka mibebe leo.
Na giza ngisi naeleweka. Na nikenda ghetto wasifui na loweka. Kama ni pisi unaipa fixi unaiteka. Yani fulu makisi unaimix hadi inacheka. Kuna demu analeta mawenga. Nasema swezi game utikisa minyama uzembe. Mwambeni so kinyonge hapa sama tatu bila. Kila mechi hat tricky huwa naondoka na mpira. Mamatu mamba yani chuma kwa chuma. Hata kingia chooni na umfata kwa nyuma. Baza idi twende ghetto nikute simba na cheza. Kianani nitakula jicho mpaka libaki kengeza. Kasi yako kukoni pamba na ndinga. Ukipewa demu unataka upewe na kinga. Sina shida zetu tusikize sako kwa nini. Embu weta shusha bapa watu wanguze maini.
Nataka nilewe mpaka mibebe leo. Nas mama dede mpaka mibebe leo.
nitakohoa mara mbili ndio ujue ni mimi.
Saga go roli roli na baki siko hoi hoi baka naomba I'm sorry sorry. Show me ulichopewa na baba, turn me ni baki kugogo gaga kwako mimpole kama tembo pasaka, kila mechi unashinda sina gama shaka. Yeah. Kilege kilegeze kilege kilegeze kiuno kilege kilegeze kilege kilegeze ndi kilege kilegeze kilege kilegeze kiuno kilege kilegeze kilege ge
buda pole amenda venye nikiloga uti nikirudi tamte nikota iti kumana wana ona mini afa iti bata baby nipe tena nasa iti
kilegeze kama feni ya kichina kipame kwa vicheni ya mahina. Bila mbuwa ni kupandishe safina, ubaki tu ni sapa madina.
Shomi ulichopewa na mama, yes tani yo ni baki kugoko gaga, kwako mpole kajogo hapa saka, kila mechi ni na jina sinaga masha.
Hola
kilege kilegeze kilege kilegeze kiuno kilege kilegeze kilege
Romendez.
She call me on my phone and I kuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napika gavi juice chuchu. Special. She call me on my phone and I kuja gitu. Nataka kuja gitu. She call me on my phone and I kuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napika gavi juice chuchu. Anajua napika gavi juice special. Anajua napika gavi juice special. She call me on my phone and I kuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napika gavi tu special. Special for you girl. Niwe unanizi maga michechetu. Tulisa akiri mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. Hey. One time. Show me what your mama is ya. I put up my mind in you.
Nita gani kubebe ube mechu kaju. You know I like it. Nita gatu weneshe utembe kwa migu. You know I like it. Nita gani kubebe ube mechu kaju. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Tremendous. They waiting on you.
Mama inoka jonko petuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. She's my future. Sweet mambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka niko bebe ubembe chuka ju. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka niko bebe.
DJ Joe
Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ Joe Kid, DJ
tembete
tembete
kwenye roho chafu hapote.
Mijo bazenga chorea vitu maina kujia vitu meta kuteni kupe motaratara nataka tuende keta tuende kudaradara chini ya maji kama utaki muadhara nitakurarua kama simba ya Masai Mara. Ara nikupate nikuteke nitupe lugha hadi ucheke nikulambe nikumange nikuchape 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 hadi unyambe. Excuse me, hiyo haga inaniita inakata munitekula kama mchicha Kenya moni takupo siku mzima hadi ukiniona unenda kujificha bunjo.
Nikupe manjo, jo wapenda ndogo ama bigi bigi
Bakua
itandani ama kwa kiti
Bakua
kwenye gari ama piki piki
Bakua
ndogo ama bigi bigi
itandani ama kwa kiti
gari ama piki piki
Romendez, Romendez
Magufuli, ama Kenyatta wa Kenya Ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa Hata nyota yangu minya sufuri, sio wakupata tena Kula yangu tumazabe, sina mchongo kachawa What I believe, what I believe, ino mani nolo Yupo lompaga moyo, haka ukawa vipande Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wa sasambovu Hakuwaga mchoyo Kwanza mapenzi ya meza ndo bombe Masonki kwenye majani Utaweza mwana wa mbonde ya memshinda shabukani Akiza nyama na pombe Atulewe tuende chumbani Nikupe mwagwa jangombe Kisiginu kiwe begani Baby ule ni Misweza kikuzunguka Peni kupe, kabla kuja pambazuka
One night, one night, one night to stay Kondebo, kuisi penda penda, kumepitwa na muga
One night, one night to stay
Yani, akikupla la asasumi mingine atakuja
One night, one night to stay
Usigidanganye umemkamata Magoli mengi samata Hata uzame chumvini Ila kuna waze wa migodi Awagonga gihodi Ujifanyi mjanja unachunga ila ndo wanalipa kodi Hata danganya naenda jogging Kume yuko loji Kweza kona jaza mimba Woko jimu na jaza body What I believe, what I believe No money, no law Yupo lompaga moyo Akaugawa vipande Nimeumbwa na wivu, mina wivu Moyo wangu sambovu Hakuwaga mchoyo Kuto miguru pande Kwanza mapenzi mezaliwa bombe Masongi kwenye majani Utaweza mwana wa mbonde Ya memshinda sharukani Sio unakunywa tuma pombe Unajua nilipa nani Twende kakupe gula ngombe Ukaugulie nyumbani All I need is to get you to
Tremendous Mendez. DJ Joe Kim. DJ Joe Kim.
You have become my mind. And you ain't done my woman. You tell me what for Shanghai. I'm proud of you, my woman. You have become my mind. And you don't know my woman. Feeling what for Shanghai.
Shikwa na polisi utafungwa ukaendani. No game, game over ni mesare. Shikwa na polisi utafungwa ukaendani. No game, game over ni mesare.
Ya bika umamai, ya niwe ndo mauma. Yitambili wako Shanghai. I'm proud of you my uma. Nisho gopie, wani ya ndie. Wa moyo opa mbio. Na kiombeki na mkia wa fagio.
Make a man wah 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 wah. Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukaendani. Yakikushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au funguwe moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesareni. Sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa brenda.
Mibu jidabika uma mai. Yani wendo ma uma. Yitambili wako Shanghai. I'm proud of you ma uma. Nisho gopi. Wani endi. Wa moyo pa mbio. Na kionki kina mkia wa fagio. Oh, oh, fagio. Fagio. Oh, oh, eh, eh, eh. You too much sweet. Unapotaba samu unishihom. My lemon, my sugar, sugar, tam tam. I'm proud of you, my woman. Me so go be you. Tawe no nyota ya kamchezu. Higara makuna chade zotezu. Ombie pangu shatulea bila kiungulea.
Anachotaka nakata pochi na mnunulia. Na mwaga manoti na udumia. Haitaji tochi na molikia. Kashavua upweke vua koti na mkumbatia. I need you by my side, need you in my life. Yo, I wanna marry you, can you be my wife? Sumagi sera za kuja kugura hai. Me I tell you no lie, walai, my mom died. Nanipandisha mizuka, zuka. Naruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, nakupa. Mwendo kama umejisusa, unajitupa. Funga cast number moja top top. Kute mwanamke uswaza na jiwe sop sop. Chote na chofaa kina faa dup dup. Wakinuka kikana do bala o o
vivo de jabica o mamãe you ain't do my woman you tell me what for Shanghai I'm proud of you my woman so happy oh and die my boy oh bambio na come back in I'm kia bagio oh bagio eh eh bagio oh oh eh eh eh
como estás. Nico na Darasa.
Yep.
Yeah, baba. Ooh la la. Aba.